ndabasuhuje bakunzi ba radio ijwi rya Amerika kubadukurikira kuri radio zanyu kuri mudasobwa no kuri telefone zigendanwa mwese mbahaye ikaze mu kiganiro muri sanga kuri mikoro hano i Washington DC uyu munsi muri kumwe nanjye Etienne Karekezi turakomeza ibiganiro byacu ku mateka y'u Rwanda n'abanyarwanda nanone ni kudeta yabaye mu Rwanda mu 1973 ibyayishamikiyeho inkurikizi zayo n'amasomo twakuramo mugihe twakunze kubasaba kuzirikana kenshi mu biganiro byacu byashize nuko amateka ahoraho kandi yagombye kutumurikira birushijeho nongere mbibutse ko kubahawe inshingano zo guhagararira abaturage no kubakorera kubahembwa imishahara ituruka mu misoro y'abaturage urwego w'abarimo rwose amateka azabaza byinshi namwe mbaye ikibazo byakumvikana bite ko haba hari umukozi wa leta waba ukorera igihugu umukuriye akaba yamuha mu nshingano ze kwica urubozo cyangwa se kwambura ubuzima umuturage basangiye igihugu aha ibibazo bizaba byinshi kandi ibisubizo bizaba bike mwese ababuze ababo bishwe mu bihe bitandukanye turabahojeje dukomeze ikiganiro cyacu uyu munsi na mugenzi wacu Veriste Nshimiyimana uri Londres mu Bwongereza akomeze adufashe gushakisha ukuri kw'ayo mateka Veriste mikro ni yawe
urakoze cyane Etienne Karekezi ikiganiro cy'umunsi turagiharira mwebwe mwese mudasiba ikiganiro na kimwe kuva ijwi rya Amerika ryatangira gucukumbura amateka yaranze u Rwanda mbere na nyuma ya kudeta muri 73 tubibutse ko yari kudeta yakuyeho ubutegetsi bwa Gerigori Kayibanda bugasimburwa n'ubwa Juvenal Habyarimana nyuma y'ikiganiro cyo ku cyumweru gishize twari twatumiyemo François Bourassa umwe mu bari bagize itsinda ry'abantu batatu bakoraga nkete ku banyapolitiki bafashwe nyuma ya kudeta bashakirwa ibyaha mwatwandikiye muri benshi mufite ibibazo mushaka kumubaza hari benshi batemeranije n'ibyo Bourassa yadutangarije bamwe muri mwe mwadusabye ijambo hano ku ijwi rya Amerika dusangira ijambo tubaha ikaze iyo mudusanze muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Twongeye kubatumirira François Bourassa nibutse abumva ijwi rya Amerika ko kudeta yarayibaye mu Rwanda ku itariki ya 5 Nyakanga umwaka w'1973 François Bourassa wari ufite ipeti rya Lieutenant ari komiseri wungirije sous-commissaire yashyizwe mu itsinda ryegeranije ibimenyetso bihamye icyaha abari bafashwe mu ijoro rya kudeta na nyuma yaho benshi bari muri leta yari imaze guhirikwa abandi bari kumwe muri iryo tsinda ni ba Kapiteni David Mutabazi na Garikani Nyamwasa mu cyumweru gishize François Bourassa yari umutumire wacu n'ubu yagarutse arasubiza ibibazo byanyu mwakira muri iki kiganiro muri sanga ku nkurikizi za kudeta muri 73 nabanje kumubaza uko yakiriye ikiganiro twagiranye mu cyumweru gishize
naracyumvirije insanga waragitanze uko twabivuganye ubwo rero ku giti cyanjye byarashimishije hari n'abantu batandukanye bagiye banterefona cyane cyane hano muri Norvege kubera ko bose icyo bahuriragaho ari abagore n'abagabo nuko ibya Polinere yavuze byabateye ubwoba kubera ko yabivuze mu magambo adasanzwe y'abantu b'abanyarwanda bavuga kw'abantu umugabo yagiye gushahura abandi bagahumbisha bakabijugunya gutyo na gutyo iyo mvugo yahahamuye abantu bakavuga bati se turacyarimo abantu bashobora gukoresha imvugo nk'iyingiyi kandi bavuga ko uwo muntu atabihagazeho arazi iki uyu muntu arafite iyi n'inzigo ikomeye mu rero abantu batandukanye baza kumbwira ko bamaze kumva ikiganiro nagiranye na Venusti hari benshi ngo je umva babuhotse cyane cyane nk'abantu twari dusanzwe tuziranye dufatanya duterana inkunga mu bibazo byo mu buhungiro.
Ndumva ari ikintu cyiza yuko wagize abantu muganira bakakubwira uko bumva iki kiganiro. Hari n'abo mutashoboye kuganira bo bashatse kunyura ku ijwi ry'Amerika bakatubwira bati twumva ikiganiro burasa mwagiranye, ariko turashaka yuko mbere yuko mukomeza mwazamutubariza ibibazo twibaza. Nicyo nshaka ko dukora muri iminota mikeya ufite kugira ngo ngende mwumbabarize ibyo bibazo bibaza nawe ugende ubasubiza niba ntacyo bigutwaye.
Oya ntacyo bintwaye rwose kuganira.
Urakoze cyane Bwana Burasa kuba wongeye kuba uri hano ku ijwi rya Amerika. Ikibazo cya mbere ndi buguhe ni cy'umuntu wabaye umusirikare afite ipeti rya koloneli narabanye mu gisirikare. Yarambwiye ati nta kuntu umuntu w'umusirikare nka Burasa yavuga ko atazi ku gikongoro, kubera ko buri musirikare wese yagombaga kubazi prefetura zose n'ibigo bya gisirikare aho biri. Bishoboka gute? Ni kwa baza ati umumbarize ukuntu yavuga ko atazi ikigo cya gisirikare cyo ku gikongoro aho kiri.
Kuri icyo kibazo ndakigusubiza neza, kubera ko ninjiye mu gipolisi muri 1967. Muri 1969 nza kuba komiseri muri detashoma ya polisi nasiyonali ya Kigali. Ndagusobanurira kuko nabaye muri detashoma ya polisi nasiyonali hafi imyaka itatu, nimurirwa muri biro santrale de kriminoloji. Muri 1973 baza gukuraho polisi, ariko ya biro yakomeje ya gukora kubera ko ibyaha bitari byavuyeho. Bakuyeho polisi, ariko ibyaha birakomeza.
Burasa wari umuntu uri sukomiseri. Sukomiseri yagendaga u Rwanda rwose. Hari n'igihe yigeze kuboneka amabandi mu Rwanda, ijwi rya Amerika ryabonye amakuru kuri mu bantu bafataga ayo mabandi yayogozaga u Rwanda. Wari kujya mu yandi maprefetura ntugere ku gikongoro, nibyo abantu bibaza.
Mu by'ukuri organization ya polisi n'igisirikari buri ofisi yagiraga kamiliteri cyangwa prefecture arimo akorera amakazi, niko mbizi ngende. Niba baguhaye imitasiyo yo kujya i Butare, wakoraga muri prefecture ya Butare ukazayivamo ari uko baguhaye indi mitasiyo.
Ntabwo bibuza yuko ujya mu kazi ahantu.
Ikibazo turiho, reka tubwizanye ukuri.
Nicyo nshaka, tubwizanye ukuri rwose, kubera ko abantu bagutegeze ko babwiza ukuri. Nubabwira ko utazi ku gikongoro, bari bukomeze kwibaza ariko babeshye.
Gikongoro ko ntazi heho kamiri kereri. Ntabwo nzi y'ibyumba aho iri. Ntabwo nzi y'ikibungo aho iri. Ibyo kandi ni presi.
Mu kiganiro cyacu cya 16 mwumvise uwitwa Eliam Myandagara wari ushinzwe ubwanditsi n'icungamutungo mu kigo cya gisirikare ku gikunguru muri 73. Yavuze ko yahabonye François Burasa ari kumwe na Kapiteni David Mutabazi. Yavugaga ko bahageze baje kubaza Kapiteni Dominique Niyoyita wafashwe ataratangira akazi gashya ko gucunga umutekano wa Perezida Nyerigori Kayibanda. Amaze kumva Burasa avuga ko aho ikigo cya gisirikare cya gikongoro giherereye atahazi, yaraduhamagaye aduha ubutumwa bukurikira.
Aho ku gikongoro hari kamp polisiye ari yaje kwimuka mu kamiliteri muri 1973. Kandi ku muntu wari ofisiye muri polisi ataraza aho ikindi kigo cya gipolisi cyari kiri, bikaba bikurikiyeho ko icyo kigo cya gipolisi cyahoze kiyoborwa nahageze kiyoborwa na mugenzi we Nkiziyiko Jenny wahoze ari komiseri muri polisi mugenzi we, ari nawe wasimbuwe na Nzabajwa Idefense. Kandi yivugiye ko Nzabajwa Idefense biganye, nta nubwo yahakana ko ataziranye cyangwa atiganye na Nkiziyiko Jenny, bakoranye mu gipolisi bombi ari ba ofisiye. Biro kuvuga ko atarazi ku gikongoro bikaba bintangaza.
Eliam Myandagara wari mu kigo cya gisirikare ku gikongoro munga kujumbi chima gana chendela mirongiri ngui nitatu tulikumi na François Burasa usuri zivazo jinshuti zizgui ya Amerika tuje gutumikira avat kwa ndikiye de kamere kubutunga vga asteri niyo yita umfakazi wa Dominique niyo yita aravuga ko atazi David Mutabazi kandi ari wiwabo ati muri biriya bihe famiye abagifite umusirikare mukuru cyangwa umwana mu mashuri makuru yaramenyekanaga abantu bumvaga ari hishema akavuga ati nubwo bwose baba badakomoka muri komini imwe ariko bakomoka mu makomine ahana imbibi nta kuntu bombi baba bataziranye
kuri icyo kibazo ntabwo nari nziranye na Mutabazi kuba niyo twari kuba duturanye muri komini imwe ndetse ko tutari duturanye muri komini imwe kuko ubwo bari bufite amakomine menshi ntabwo twari nko muri generasiyo niwe umuntu atuye Inyamyumba undi agatura kuri Mutura batarabaye muri generasiyo imwe mu mashuri cyangwa se ngo bagire ahandi bahuriye ntabwo bamenyanaga ibyo rero wavuga ko watanga ayo mateori yo kumenyana aba ari ukwibeshya
urashaka kuvugana n'ubu ngubu yuko David Mutabazi mwakuranye mwari muri komisiyo d'enquête imwe David Mutabazi wari mu kigo gishinzwe kubaka ibigo bya gisirikare ari Kanombe mugahurira muri komisiyo d'enquête ko mutari muziranye
ibyo nakubwiye nuko bimeze ntabwo twari tuziranye twari tuziranye mbere nakubwira nti uyu muntu twari tuziranye swati muri ecole ibunaka cyangwa si mu kazi ibunaka ibyo navuze ko uko twari batatu muri commission d'enquête ntabwo twari tuziranye twahuriye muri ako kazi
dufatire kuri icyo kibazo cya madame Niyoyita muribuka ko François Burasa yavugiye mu ruhame ko atigeze agera mu kigo cya gisirikare ku Gikongoro ko atigeze agera mu biro bya komanda y'u defense nzabarirwa ko atigeze ahati ibibazo capitaine Dominique Niyoyita ko atashoboraga gukorera iyicarubozo umuntu ataza atabonye birumvikana ni ukuri kwe ijwi rya Amerika yakomeje gushakisha abantu baba barahabonye François Burasa dushingiye ku buhamya twagiye tubona ugendanije byaba byarabaye ahagana mu kwezi kwa gatanu muri 1974 umusirikare wabaga mu kigo cya Gikongoro ahamya ko François Burasa yaba yarahaje yitwa Germain Karangwa mu mwaka w'1973 yari mu kigo cy'abapolisi cya Muhima aho yabanye na François Burasa baraziranye atuye mu mujyi wa Muhanga ni Gitarama ya kera yari solda no kuvuga umusirikare udafite ipeti mu mwaka w'1973 ahamya ko kapiteni iyo yita ndetse n'abandi banyapolitiki bari bafungiye ku Gikongoro atangira atubwira uko kapiteni iyo yita yahageze ni bande wabonye muri gereza ya Gikongoro hanyuma se ni ryari wigeze ubona Burasa aza kubaza niyo yita ku Gikongoro warabyiboneye
uko gutubwira ngo twari abasirikare n'ufite cyangwa utamara kuri iyo ndobera n'ijoro abari bari mu munsi bamugeze ku kuko tutacyabajwa abandi mu sikitariyo abagaranje bari babiri uko mutarazi nda ndabona murasha
ni byari bwa nyuma wabonye kapiteni niyo yita
baje mu matangiriza n'ibyo bitari baraza kuri gereza
Urakoze cyane ndagushimiye Germain Karangwa kubwa kakanya wahaye Ijwi rya Amerika.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva Ijwi rya Amerika. Umwana wa Kapiteni Gallican Nyamwasa yahamagaye Ijwi rya Amerika dusaba kuzamubariza ikibazo wowe Burasa François. Umwana w'umukobwa aragira ati mbese ko wakuranaga na data akagenda akabura, wavuga gute ko utigeze na rimwe umenya aho yagiye, kandi mwarakuranaga waranavuze ko ari wowe wategekaga ako kanama?
Gallican niyo wategekaga ako kanama. Gallican dukorana yakomeje kuba jede wa eta major. Jede wa eta major ni umuntu ukomeye mu biro bya eta major ushinzwe ransenyema milite. Twagiraga gutya nka vers la fin de la semaine, icyumweru kirangira akatubwira ko agiye ku kazi Kigali, haba mu cyumweru hagati cyangwa se icyumweru kirangira, akaduha ibyo dusigara dukora. Akagenda yamara nk'iminsi ibiri akagaruka. Nibyo twari tumenyereye. Nyuma rero yaje kugenda arenza ya minsi ibiri. Undi wari umukurikiye ajya muri kambi iteri kubaza aho Nyamwasa aherereye.
Urashaka kuvuga Mutabazi?
Mutabazi. Ariko tumaze kubivugana kubera ko akazi ka batatu buryo ukuyemo umuntu umwe, ababiri baravunika, kandi noneho yaragiye ari shefu wacu. Icyo bamusubije abo yavuganye nabo baramubwiye ngo nitube dukora akazi kugeza naza tuzakomeza.
Abo yavuganye nabo ni bande?
We yagiye agiye gutelefona muri ministeri, kuko twebwe twaratashe muri ministeri.
Ministeri y'ingabo z'igihugu.
Sinibuka rero niba yaratelefonye muri ministeri cyangwa muri eta major. Ibyo aribyo byose reponse yanzaniye niyo ngiyo, uretse ko bogeretse ye koko prokireri azaza kutureba tukavuga n'icyo kibazo. Yaje nyuma yaho atubwira ko nta wundi muntu afite ari media wo kunganira, kandi ko akazi aho kageze kandi hafi kurangira, ko rero twakomeza kw'ibyo tuzakenera bindi tuzaba turi kumwe.
None se prokireri Kavaruganda yigeze ababwira aho Nyamwasa ari?
Oya, we aza kutureba, yaje kutureba atako shefu wacu ntabwo yarazanywe na Nyamwasa.
Ariko hari ikintu ntumva, mwebwe muri ako kanama kari gashinzwe kubaza abanyapolitiki, muravuga yuko Nyamwasa wari ugakuriye yavuyemo aragenda i Kigali arabura, yarashinzwe ransenyema militaire muri eta major aragenda arabura ntiyagaruka. Hano ku Ijwi rya Amerika twabajije uwari wungirije chef d'état major ariwe colonel Laurent Serubuga, tumubazaho Nyamwasa yagiye uko yabuze, atubwira ko nawe yagiye mu kazi akamubura akamara ibyumweru atamubona, akaza kubaza akabaza perezida wa Repubulika ngo maze iminsi ntabona G2. Ibyo bintu ni ibiki ko chef d'état major adjoint ukorana n'umuntu ushinzwe ransenyema ushinzwe iperereza mu biro bye amara ibyumweru bibiri atamubona, akajya kubaza perezida wa Repubulika ngo namubwire aho uwakoresha yagiye? Nawe urambwira ko utazi aho yagiye kandi ari wabakoreshaga, uwo muntu yaburiye hehe? Yaburiye hagati yanyu uko muri batatu, ni umuntu ubwira aho ari?
Kuri icyo kibazo nta gisubizo mfite. Kuko mubyerekeye uko abasirikare bakoraga ara organize nta gisubizo nanabone nta kikubonera gute se ko njyewe nari mu kazi bashinze aho ngaho dukora kirete umuntu agenda ajya muri misiyoze z'akazi zisanzwe ari na shefu agenda akagaruka ntabwo yagiye rimwe cyangwa se ngo agende kabiri ubwo rero kuvuga ko ngo yabuze ntabwo kuri njye yigeze abura kubera ko yari yagiye mu kazi ke
ntabwo yigeze umenya ko yafunzwe
no nakubwiye ko ibintu nabimenye muri mirongo inani na gatanu informasiyo zose zerekeranye n'abo bantu twabajije nyamasa wendi twamubajije kuko sinigeze namenya ko afunzwe yewe ni Mutabazi yigeze amenya icyo kintu dukorana na Mutabazi ntabwo yigeze twigeze tukivugana twigeze tukigarukaho kubera ko twakomeje akazi fiscal hafi uko batubwiye
Washington ijwi rya Amerika
nubwo bwose amakuru menshi atangwa n'abantu banyuranye ahamya ko ku Gisenyi ariho haba harakorewe ibazwa rikomeye muri anketi yo gushaka ibimenyetso bihamya icyaha abari bafashwe nyuma ya kudeta François Burasa ahamya ko nta wahutajwe muribuka ubutumwa bw'umuforomokazi waba warondoye abahafungiye batagira kivurira muribuka Sergent Major Ngirumpatse wirukanywe mu gisirikare azira ko yaba yarababonye bashonje akabagaburira kugira ngo impaka zishibe twasubiye muri leta ya Colorado muri leta zunze ubumwe za Amerika niho uwitwa Tony Muganga atuye yarokotse yicara ubozo byakorewe abandi yafungiwe ku Gisenyi ahamya ko yabonye François Burasa akavuga n'icyazi ku byaba byarokorewe imfungwa
Burasa ku Gisenyi narahamubonye yagendaga mu modoka y'ivatiri ari kumwe na kapiteni Mutabazi n'umusirikari ufite imbunda wabaga yicaye inyuma noneho bakaza gukoresha interrogatoire aho ku Gisenyi ariko interrogatoire nyinshi zakorwaga nijoro nko mu masaha tatu saa yine nibwo interrogatoire nyinshi zakorwe nijoro abo babazaga bari abantu batorutiraga barabafataga bakabazirika intuza insinga z'amashanyarazi bamara kwishika bazirika insinga z'amashanyarazi bakanyuza bakabanyuza nyine ku mashanyarazi ku buryo bararaga bagonga twumva rwose twe twabaga turi mu dukasho twegereye aho ngaho ntange nari mu kasho nari ndimo kari kegereye aho ngaho bakoreshaga interrogatoire nigeze numva nyine abantu bagongera cyane bagongera cyane tuvuye ku Gisenyi batujyanye mu Ruhengeri twashoboye kuvugana turi mu makafe yo mu Ruhengeri uwo ariwe wese yatubwira ko nyine amaboko yose yabaga afite inkovu y'ayo mashanyarazi babaga babanyujijeho kandi abantu baragongeraga cyane ariko numvaga Burasasa nkaho atabizi kandi aribo babikoreshaga
noneho reka nkwibarize ko nawe wari imfungwa Burasa yigeze akubaza Burasa yigeze agushyira ku ngoyi
ntabwo navuga ngo ngewe ntiyanshyize ku ngoyi kuko nta bibazo byinshi igihe banambajije ku buryo rero ngewe ntabwo natinzemo kandi igihe banjyanye ari ku manywa ariko tugeze mu Ruhengeri abo twari kumwe mu Ruhengeri tuvanye Gisenyi bose nyine bari bafite inkovu ku maboko z'iyo migozi babazirikaga banyuze ku mashanyarazi nyine si bose bari bafite inkovu
ntawe niki bakuregaga niki bakubajije
ikintu batubazaga babazaga n'uwo yarabonye ya dokima nigeze kukubwira ubushize yitwa SOS Marie de Mont General bakakubaza ko wayibonye bakakubaza yuko ibirimo waba ubizi icyo ngicyo batubazaga cyane
Burasa uretse aho ngaho ku Gisenyi wigeze umubona mu Ruhengeri yigeze aza muri gereza
muri gereza ntabwo yigeze hasi
Anthony Muganga uri muri leta ya Colorado mbibutse ko yafungiwe ku Gisenyi nyuma ya kudeta muri 1973 kandi tukaba twahinduye ijwi rye kubera impamvu z'umutekano nabajije François Burasa niba ibyo Anthony Muganga avuga by'abantu bararaga baboroga niba nawe ayo majwi yarayumvise
abo bantu ntabwo nabumva kuko natubanuye ko impamvu twagiye gukorera ku Gisenyi ntidukorere mu Ruhengeri ari ikibazo cy'umutekano waho twagombaga gukorera kubera amazu. Aho twakoreye rero kuri komisariya de polisi ya kera ku Gisenyi hari imbere ya Hotel Beau Séjour, ni ku muhanda munini wagendaga aho ngaho uva nko muri Burarirwa ugana kuri Goma.
Ndaharuzi
ni ahantu hagendwaga cyane, ari amamodoka, ari abantu, ari abajya kuri plage, ari abigendera mu mahoteli ku muhanda nyabagendwa. Komisariya de polisi uko yari iteye n'iy'Ababirigi basize nta nguni zindi zabagamo, wenda ngo babe barateganyije ahantu kwikira urubozo. Akazi twagakoraga ku manywa mu masaha abanyururu basohoka muri prison bakaza tukababaza bagasubirayo mu masaha yabo. Ubwe ku mugoroba tugakora sekretariya.
Ninjoro mwakoraga sekretariya?
Ku mugoroba ntabwo twakoraga nijoro.
None se iryo joro abantu baborogaga bavuzaga induru nijoro babaga bakubitwa nande?
None uragira ngo mbareme mbakure hehe bitarabayeho?
Noneho reka nanjye nkubaze ibyo wabonye. Wowe mu gitondo wajyaga kubabaza wasangaga nta bikomere bafite, wasangaga bameze neza, ukababaza ubona ari abantu bagusubiza nta mususu?
Nababwiye tekiniki twakoresheje iyo guha umuntu ibibazo tukamuha ibikoresho impapuro n'amakaramu akabisubiza, yarangiza kubisubiza tukazabishyira ku mashini tukongera tukabisubiramo turi kumwe, tukazasinya procedure verbal definitive turi kumwe na nyir'ubwite. Abo bantu uko bavuye bazaga bakatugeraho niko basubiragayo,
babaga ari abantu bameze neza.
Kandi narakubwiye ko tugera mu Ruhengeri uko twabasanze bameze, twaragombye gusubira i Kigali kugira ngo tuvuge uko abantu bameze, tutashobora gukoreye kubaza abantu barwaye. Nta muntu wabitubwiye, ni komite ya ntuzuye gukora nkete ku mutima nama wayo, nuko byagenze tugenda gutanga raporo. Abantu babazanira imiti, bameliora, babazanira ibiribwa, babazanira ibiryamirwa, babaha na muganga. Ibyo bintu tubikora urumva hari undi muntu waje kubidutegeka?
Ibyo ndabigushimiye, ariko reka mpite nguha ikibazo cyabajijwe n'abariya bana bapfushije abantu bacyohereje mu bibazo bohereje hamwe. Baravuga bati abantu 18 mwasanze mu Ruhengeri ari intere, baziraga gusa imbeho n'ihungabana cyangwa se bari barakorewe ibikorwa by'iyicarubozo?
Nta bikorwa by'iyicarubozo bari bakorewe twebwe uko twabasanze.
None ko bari intere, umuntu w'intere ni uko batarjyaga?
Narabisobanuye bihagije, mbabwira ko mu Ruhengeri harakonje, nicyo cya mbere. Ikindi, muri prison harimo amasima, imbeho no kwisima. Abantu baba bazi uko mu nzu itarimo shofaje ukuntu haba hakonje.
Ariko se gufunga abantu ukaba ntubaha icyo kuryamaho bakaryama ku isima, ibyo ntabwo ari icyarubozo?
Nakubwiye ko ibiryamirwa bitari bihagije, niko kandi za prison zo mu Rwanda z'icyo gihe byari bimeze. Tujya gutabariza abantu kandi leta y'icyo gihe irabatabara, kuko n'uwabatabaye yari ministre w'ubucamanza wa mbere Bonaventure. Twebwe rero tumaze kubatabariza twagarutse Kigali turahahama, kugeza igihe batubwiye bati noneho nimugende murebe ko mushobora gukorana nabo. Tugezeyo dusanga abantu barakize, ibyo kurya byarabonetse. Mu icyo gihe tubajije batubwira ko bacyoye bije babaha n'umuganga Dr Cyprien wari mu Ruhengeri. Noneho rero urumva ko abantu babo herezaga kugisenye tukabenteroja ni prizo yo kugisenye twamara kubenteroja twebwe ntabwo twongeraga kubonana na hazaga abandi bashaje tukabakorera inzira ugatwari muri ya system nakubwiye byarangira bakagenda hakahaza abantu kugeza tubarangije siwe nabonye babantu twatabarije bari en bonne forme
mukani uvuze yuko mwabantu mwababarije mu ruhengeri abandi mukababariza ku Gisenyi muba mwabarije mu ruhengeri wavuzemo uriya wahoze ari ministre w'ububanyi n'amahanga Augustine Munyaneza mwabarije muri Muhabura
president Nyirigori Kayibanda Aminadabu Kanani wari president w'urukiko rw'ubujurire mu ruhengeri na Auguste Munyaneza wari ministre w'ububanyi n'amahanga nubwo bwose ayo makuru avuga kubabajwe muri hoteli Muhabura yemezwa n'abantu benshi hari umwe uvuga ko yabonye burasa ku Gisenyi abaza ministre Munyaneza byaba byarabereye muri hoteli Palm Beach nyirayo Andre Singaye ubu aba mu Faransa arabihamya n'ukuri kwe
njewe naraje n'imodoka njya muri hoteli yanjye hari masasi ta yuzuye ngeze muri hoteli mbona umugore ndazi w'inzobe yicaye muri bazi mbaza abakozi uriya mugore ni uwande ngo umugabo we ngo yajyanye ngo bari mu ishambure hejuru muri etaje ngo bari mu ishambure nimbese ni bande ngo ni umuntu witwa Burasa n'uwitwa Mutabazi n'uwitwa Myarukiki ngo bari ngo sinze byari gukora n'umugabo uriya mugore
bari muri ishambure kangahe muri iyo hoteli yawe
bambwiye ko bari muri ishambure seti bo none ho ngenda njya muri resitora njya gukora ibyo nagomba gukora ngiye kubona none Burasa nabo ngabo nabo bagenzi yo barasohotse bafata imodoka bagiye uruhande rwo kuri televizina ubwo hari sasi z'abagenzi ubwo umugabo mugufiya mba ndamubonye mbonye asohoka bari kumubwira ngo baragiye ngo bagiye kuba ngo bana bari gutembera gatoya ngo nabo baragiye ngo baragaruka ku masaha munani noneho mbona uwo mugabo ministre nari muzi n'uwo mugore we mbona barasohotse bagiye gutembera kuri plage ngoma muri hoteli mbona bari kuzunguruka kuri plage ari harya kumusenyi birangije ndagenda sinongeye kubabona nagaragara guse barambwira ngo babajyane setu ntabwo nongeye kubabona
uwo mugoroba ntibaraye muri hoteli yawe
no ngibeze sabahara baramubajije gusa ndamudwaraye
bamuzanye ku Gisenyi baje kumubaza ndavuga bamuzanye muri hoteli Palm Beach baje kumubaza cyangwa niho bamufatiye niho yari yaraye
no barahamuzanye ndabaje ndabwo yaraye uko narimbari ndabona uko ndimbari gusuzi bitaka byose ameze muri hoteli ndabwije zaharaye barahamuzanye
hari undi munyapolitiki waba warahabarijwe uretse nyakwigendera Augustine Munyaneza
ndabona undi muntu nongeye no kuhabona kuva icyo gihe ari baga bahungu bamubajije ari nawe ndagononge kuhabona kera kabaye nibwo nabonye uriya mugore agarutse n'abantu b'iwabo afata chambre 4 hanyuma bene babaza kumukura ngo no nyumva bari kuva ngo ndura muri hotel papa yabarijwe na bari kumwe n'abana bagenda bajya kurara muri meredi bari kumwe n'abantu b'inshuti hano n'abazungu bari kumwe nawe
François Burasa uyu munsi wamukwereka wamumenya isura ye yakwibutse isura abonye icyo gihe abaza Munyaneza wamwibuka ni ukuvuga ko udashobora kumwibeshya aho waramubonye koko
uretse no kumumenya nubwo yavuga inyuma y'urugo namenya ko ari Burasa rukuvu
Andre Singaye ndagushimiye cyane kubw'ubuhamya uhaye Ijwi rya Amerika
Washington Ijwi rya Amerika
Bwana François Burasa nanubu uracyatsimbaraye urahamya kutigeze ugera ku Gisenyi ngo uhahure na ministre Augustine Munyaneza ari kumwe n'umugore we ngo umuhate ibibazo mu rwego rwa Geti wakoraga
yewe nakubwiye ko Inaki ministre z'affaires étrangères yabajijwe na procureur Kabarubana. Icyo ngicyo nzi. Kubera ko hari urugero bari baragabanyijemo uretse babandi bafashwe mu ma ijoro ry'uwa kane n'ijoro gatanu Nyakanga bagiye bashyiramo amayeshero y'uko abantu bari bameze imbere mu gihugu abago uretse abo ngabo nta bandi twongeye kubaza bo mu rwego rwo hejuru ni Procureur wabibarizaga mu Ruhengeri rero hari uwo lansiye ministre des affaires étrangères undi Procureur yahabarije n'uwitwaga Kanani amuhuza naho rukomeye
urabivuze we
yavugaga ko kandi wari umukuriye mu byerekeye mu kuyobora imanza za CRUDAPR mu Rwanda kubera kurumva byari mu rwego rwa Procureur abo bateritionalite rwari mu rwego rwe ibyo nzi ni ibyo
abandi bari muri urwo rwego rwo hejuru twanabisezeranije abumva ijwi rya Amerika ko tuzababwira uko abajije Kayibanda Kayibanda nawe yari mu rwego rwo hejuru mujya kumubariza irwerere muri komine Keru ongera utwibutse muri make ukuntu mwageze kwa Kayibanda uko mwamusanze muri make ya kugira ngo nkubaze ikibazo babajije hano mujyanye na Kavaruganda
ndagira ngo nsobanurire abatwumva ko njyewe ntabajije Kayibanda Kayibanda yari perezida de la republike yabajijwe na Procureur naho rero yanjye si toujours le secrétariat twoye kujya tuvanga ibintu kuko iyo bavuze ngo nabajije Kayibanda nta kibazo nigeze mbaza Kayibanda ntacyo nari mfitanye nabo ubwo rero tumusanga ngo akurwerere twasanze hari abasirikare bamurinda nawe ahari afite inzu ye kuko aho ngaho hari hasanzwe iza ya Rwerere hari abantu benshi b'abanyapolitike bahakoze notama nka l'ancien ministre de la Gécutire Nkezabera ubanza ngo yarahakoze kera noneho natwe twababonye aho ducumbika nabo basirikari nabonaga nabo bafite amahema n'ibindi byose n'ibikoresho n'amamodoka yari ahari aho rero twahamaze iminsi itatu Procureur amubaza birangiye turagenda
iminsi itatu amubaza ejo bundi mu kiganiro hano ku ijwi rya Amerika uvugana na Bikorimana hari aho yavuze ko Perezida Kayibanda mwamukubitaga ndetse biranantangaza ndakubaza nti warubahutse ukubita Perezida wa Repubulika icyo kibazo wagitekerejeho na n'ubu ntabwo yigeze kwitwa Perezida Kayibanda
Bwana Venusi mbere yuko ngusubiza icyo kibazo naguhaye urugero ndagira ngo narwo abanyarwanda barumve n'undi muntu w'umunyamakuru aracyari wari hano muri Finland wigeze kunyandikaho ngo nakwise Kayibanda urushyi kandi uwo muntu titwigeze tubonana titwigeze tuvugana ngo yashakaga kunjya mu ishyaka ibyo bambwiye ni PSD ngo ndijyane ku Gisenyi kugira ngo menye icyo kintu nagiye gucaho umugore wanjye yakoreraga yari afite kiyosike mu mujyi nkahurira n'umutegarugori wundi wari uje kumureba wa Fosse Twagiramungu afite icyo kinyamakuru niba ari isibo ubanza ari isibo ati kuko wakubise papurushi ahubwo ndetse madamu koko iki kintu nide wacyandikisha niba atari mwebwe iyo membre de la famille ba Kayibanda wenda akaba yarigeze kubibaganirira aravuga atoyaga noneho icyo gihe umutegarugori wanjye niwe wasobanuye akubiswe n'inkuba nawe avuga ati se wa muntu koko yaravuze ngo agiye kwandikaho ibintu bibi ngo uzaza kumureba aragenda yandikira ibintu n'ubu ngubu umubajije yakubwira ko yabyanditse mu isibo kandi andenganije kandi nta n'ikintu nari navuganye nawe
ariko njyewe ikibazo nkubaza kiratomoye wa mugani wawe ikibazo nkubaza ntabwo kinyura ku ruhande wigeze umenya mu gihe Kayibanda mwamubazaga cyangwa se na nyuma mwarirangije wigeze umenya niba yarakubiswe wigeze ababwira ati n'ubu mumbaza hari abahungu bari hano bankubita Perezida Kayibanda yigeze ababwira icyo kintu cyuko akubitwa
Bwana Venusi hawari gukubita Perezida Kayibanda yaba abasirikari bari bahari yaba prokureri kava Rwanda yaba natwe twaduherekeje prokureri hawari gukubita Kayibanda n'ibintu abantu batekereza hari kubera ntabwo mbizi Kayibanda nubwo yari yavuye ku butegetsi yari akiri Kayibanda
umwe mu basirikare barindaga Kayibanda yirwerere Vietnam Augustin Gatarayiha yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru ari majoro yavuze hano ku ijwi rya Amerika atangwaho umugabo wabonye Perezida Kayibanda kubitwa n'abari bashinzwe kumurinda twaramushatse atubwira ko yari yaradutumyeho yizera kuzavugana n'ijwi rya Amerika
Nawa nagira ngo mbere yuko tugira icyo tuvugana nagira ngo shime cyane umuntu witwa Kapiteni Bikorima kugiye rwose ntakubeshye kuva numvise naratangiye kumva biriya biganiro byanyu kandi byiza cyane kandi bishaka kugeza abantu ku bintu bikomeye nifuje kugira ngo ngire icyo navugana namwe ariko nabona nta buryo nabona bwo kuba nabageraho nabahamagara gute nabigenza gute ariko numvise Bikora Imana abivuze nshakisha uburyo bwose bwatuma nshobora kugera ku intego kugira ngo tuvugane
biradushimishije cyane kuba rwose mwarifuje kuvugana n'ijwi rya Amerika nzi ko hari n'abantu benshi bandi bameze nk'amwe bifuza kuduhamagara baduhamagara kugira ngo badufashe kubaka amateka nimusubirane ijambo ndabashimiye cyane Majoro Gatarayiha
ndishimye no kugira ngo tuvugane kandi reka none nkubwire icyo mwari mumbajije nibabwire ku mugaragaro ngeze rwerere nasanzeyo ubwo hari nko mu mpera z'ukwezi kwa munani byongerewe na gatatu ngeze rwerere masanga umusaza Perezida wa Repubulika Kayibanda ubuse arambwira bati usaga twarambwira ati uyu uzamurinde uzamurinde kwibwa gutwara kumutwara murinde kutoroka murinde kandi tubwire ikibazo afite nabanye nawe nk'igihe cy'icyumweru kimwe ibyumweru bibiri ntamubona ko yifungiranaga mu nzu rwose ntabwo yasohokaga ariko umudamu we naramubonaga none igihe kigeze nyo nyuma y'ibyumweru nka bibiri sinzi ukuntu rwose nakomeje nesita mbwira umudamu ariko rwose wamubwiye agasohoka agasohoka tukabonana tukaganira ni njyewe nakubeshye kandi rwose ndakubwiza ukuri wamusohoye mu nzu bwa mbere mujyana hanze ku zuba ariko yambaze nk'iminota nibura nk'ibiri turi kumwe hanze ikintu cyakurikiyeho rero narinjiye mu nzu nagaragara muri salo n'umudamu we turi kumwe Kayibanda turamubona arambaza ngo ariko wowe kubera iki utankubita nakubeshye Venusi numvise n'ikintu kitarabaho numva ndumiwe numva mbuze mbuziyonja kuko byonyine igihe nabonaga kubana na Perezida wa Repubulika ku bwanjye byari ishema rikomeye cyane kuba ari njyewe uri kumwe nawe umuntu nubahaga umuntu wari perezida wari umaze kundahiza nkabona turi kumwe nkabona ry'umucunga numvaga agira ahubwo ari nk'ishema rikomeye cyane kuba ndi kumwe na Perezida wa Repubulika kandi ry'umushinzi numva ari ibintu bikomeye ariko ambwiye iryo jambo nayo namuziyonja mbura icyo mvuga mbura icyo nkora
none abo bamugukubitanaga n'ibandi rero
njyewe icyo nkubwiye cyo yarambwiye kuki wowe utankubita ntabwo nigeze na rimwe ngira reaction yo kumubaza ngo ubundi wakubiswe nande ubundi se kuki nagomba kugukubita nagukubitira iki nagukubita kubera iki ndibaza ese buriya koko hari abantu bamukubise numvise gusa ari ibintu bindangaje birambabaza
Major Augustin Gatarayiha turagushimiye cyane mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika turi kumwe na François Burasa usubiza ibibazo byanyu bwana François Burasa Major Gatarayiha arinda Perezida Kayibanda wigeze ubimenya
muri iyo minsi itatu twahamaze hari abasirikari kugira ngo niwe cy'abari bo ntabwo nibuka personnellement uwahategekaga icyo gihe kuko ndumva barasimburanwaga ntabwo nibuka uwariwe ariko hari abasirikari kamena bari barenze peroto ntabwo hari umwe ntabwo hari babiri
Majoro Gatarayiha urebye poromosiyo ye na poromosiyo yawe ntabwo umuzi nawe
Gatarayiha ndamuzi ariko ntabwo nakubwira ngo no muri promosi y'iyi
icyo kintu ntabwo mwigeze mukimenya mu gihe mwakoraga nkete mu mubaza
ntabyo numvise yigeze abwira procureur
na nyuma yaho mu buzima bwawe uri umupolisi ndetse n'igihe uri umusirikare ndetse n'igihe uviriye mu gisirikare uretse uwo munyamakuru wese buvuga ntiwigeze wongera kumva abantu bavuga ko president Kayibanda yakubiswe
kugeza ubu uretse bikora imana kuri Voix de l'Amérique ni mwebwe mwabimbashije ni mwebwe nabyumvanye undi nabyumvanye ni uwo mujournaliste wo ku isibo abinyandika ntabwo namubonye ngo mubaze impamvu yabyo kandi impamvu yabyo nayikubwiye ngo yashakaga ko nza kumushaka bakanshyira mu ishaka nibyo nzi gusa
hano hari umuhungu wa Bizindori watwandikiye agira ngo tuzamubarize ikibazo nagira ngo nkubaze Bizindori uramuzi mbere yuko afungwa uramuzi na nyuma yaho Bizindori mwari muziranye
ntabwo twari tuziranye ariko nari muzi gato uva mu gihe kigufiya Bizindori dusana n'abaturanye kubera ko maze kurongora muri 72 turi muri police ntuye ku Kacyiru umugore wanjye atwite inda ya mbere aza kugira maleze ndi nsaba ko nimukira mu mujyi hafi yo kwa muganga aho hantu natuye muri iyo kacye famiye ye kwa Bizindori niho yari ituye
mwari muturanye
twari duturanye ndetse twigeze kujyayo twigeze kujyayo badutumiye hari ikigage ni nabwo bwa mbere ndumva namenyanye na Bizindori kuko aho ngaho twari dutumbiye nakugeranyije hari aho Banki Nasiyonali nsa iri ni kuri ako gahanda ni kuri uwo muhanda iruhande rwanjye hari hatuye Colonel Rusatira icyo gihe ari Directeur de Cabinet muri Ministere de la Garde Nationale de la Police nanjye nkurikiyeho iruhande hakaba agahanda hajyaga kwa Bizindori nuko nguko muzi
urakoze cyane kuvuga yuko mwari muziranye kubera ko umuhungu we watwandikiwe wandikijwe rya Amerika ariwe Albert Bizindori avuga ko kuva ari umwana yarakuzi ko yakiniye mu busitani bwawe ko nawe umuzi ko yakubonye ari wowe ari n'umudamu wawe musangira n'ababyeyi be nk'uko bivuga ndetse akavuga ko igihe cyose yumvise izina ryawe nyuma ya kudeta ryabaga rifite icyo rimubwira akavuga ko atashoboraga kukwibagirwa cyangwa se ngo yibagirwe ibyo yakumviseho akavuga ko wowe utari nka mutabazi kutari nka nzabarirwa kubera ko iyo babavuze agomba kubanza kumva abo bantu bari bo kubera ko atarabazi noneho rero aravuga ko nyuma ya kudeta ati si rimwe si kabiri izina ryawe burasa ati nagiye ndyumva kenshi mu biganiro ati igihe cyose kandi ryabaga rifitanye isano n'amarira n'imiborogo ibyo n'umuhungu wa Bizindori ubyandika uramwumva kudavuga musubize
ariko na Bwana Venus nashaka kumenya ayo makuru y'icarozo yabyumviragahe
aravuga ko muri 73 ibiro byo ku Gisenyi byategekwaga n'umugabo wa Nyirasenge nawe wabikoragamo nk'umuforomokazi ati umunsi ku wundi ari inshuti n'abashinyaguzi ibyo ngibyo ni Bizindori byandika bamugezagaho uko musaza we ameze nawe yabona kanya ayo makuru akageza kuri muramukazi we ati hari na none abasirikare babiri bo mu muryango wanjye mugari umwe aracyariho bari mu kazi ku Gisenyi icyo gihe muri 74-75 uwo ni Bizindori ubivuga aravuga ati ajida mutimura urambwira niba muzi ukomoka mu cyahoze ari komine Buringa yarafunguwe ati yihutiye gusura mukecuru ubwo ni nyirakuru wa Bizindori hafunguwe nanone muri icyo gihe Anne Marie Nikuze uyu niwe mukobwa wa kabiri bafunganywe na Nyenshi Kabarenzi uyu Anne Marie Nikuze yaje gufungurwa n'ugatakiriho ubu ni nyakwigendera Anne Marie Nikuze uwo muri Masango atabo bose baje bavuga burasa nibyo akorera imfungwa muri za interrogatoire. Abo ngabo ari Anne Marie Nikuze. Uyu mukobwa ntiwigeze umubona, ntiwigeze umubaza.
Umva, nta mugore nibukamo. Ikindi rero precision naguha nuko twari ikipimwe, ikipimwe y'abantu bashinzwe kubaza, kandi ni njyewe wari umutoya muri bo. Kuki ari njye bavuga abari bankubiye bakoraga iki?
Barakuvuga kubera ko bakubwiwe, ni wowe ukwiye kuvuga w'icyo wakoze utitakanya abandi.
Oya, ntabwo nitakana abandi. Yewe babwiye ko nari membre wa komite d'enquête. Nakoraga sekretariya, none si sekretariya irakubita? Wakora sekretariya ukajya no mu byo gukubita? Ako kazi wagakombina gute?
Nari ngiye kurangiza ubutumwa bwa Bizindoro. Ikibazo abaza ni nk'ubutumwa, kubera ko arakwibutsa ibyo nawe wari uzi kora kwa rubajije ukuntu yabimenye. Yakubwiye abasirikare barimo uri ajida mutimura wagombye kuba umuzi. Yakubwiye uriya mukobwa Anne Marie Nikuze genda muzi nawe wagombye kuba umuzi kubera ko avuga ko wamubajije. None arangiza avuga ati nta n'umwe wigeze atubwira icyo yababazaga. Batubwiraga inkoni ze, inyundo, insinga z'amasanyarazi zari zarabatonyoye amaboko n'amaguru. Ati ngibyo ibintu ndakuranye, nibyo nakuze nzi. Uwo muhungu w'Abizindoro urakumva nawe uvuze ko umuzi, ndagira ngo umusubize ubivanye ku mutima. Ni bya bindi dushaka yuko abanyarwanda bazabwirana ukuri kintu ufite ukibabwire.
Njyewe icyo nasubiza uwo Bizindoro, maze gusobanura ukuntu naturanye n'iwabo. Ntabwo twaturanye igihe kirekire, ndumva ari muri 72. Irindwi na kabiri gipande 73, ubwo nyuma ya kudeta narahimutse. Mu by'ukuri ise naramubonye muri za interrogatoire. Abo bantu twabajije, twari dushinzwe kubaza, twabatabarije kuva mu Ruhengeri. Ntabwo twabaretse ngo babe uko bari bameze. Temwe rero uhari wundi ni Dr. Cyprien wabitagaho icyo gihe.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Twari twijeje abumva Ijwi rya Amerika ko tuzabagezaho ubutumwa wajyanye, ubufashe, ubuhawe na Perezida Kayibanda, ukabushyira Perezida Habyarimana. Watwibutsa ubwo butumwa uko Kayibanda yabuguhaye n'uko wabujyanye i Kigali?
Tugeze ku rwerere ahongaho muri inzara, tumaze kwitegura, prokireri yagiye kubaza Perezida Kayibanda. Ariko mbere kuko bari bagiranye babanza kuganira, amubwira ikimuzanye. Perezida Kayibanda amubaza ati Kavaruganda, ninde wakoze kudeta? Ushobora kumubwira? Undi aramubwira ati ni General Major Jenerali Habyarimana. Uko bya twabibonye, Perezida Kayibanda ntiyabyemeye. Baganiriye ibindi gatoya, ariko cya kibazo kigarukaho. Ndetse hacamo ibindi biganiro. Nyuma kigarutse ubwa gatatu, prokireri aramubaza ati ariko Monsieur le Président, kuki utekereza ko nkundiho nkubeshye? Icyo kibazo kije gatatu kivuga iki? Atekereza ka agahe gatoya, ariko avuga mu Gifaransa ati je m'attendais au pire.
Bishaka kuvuga iki ubwo?
Njye nkubwiye ibyo ngibyo umuntu yabyumva ku buryo butandukanye. Takomanderi, njyewe ndi mukubwira nk'umuntu wabyumvise ndaho ngaho. Noneho Perezida nibwo amubwiye ati ese ushobora kumpa uyu musore nkamwitumira kuri Jenerali Habyarimana? Kavaruganda aratinda ariko aza kubimwemerera. Nibwo Perezida Kayibanda yambwiye ngo ngende i Kigali mubwirire Jenerali Habyarimana amuhe ka rojisitere kamwe muzo bari baherutse kugurira La Sûreté Nationale ngo nkamuzanire amwohereza ubutumwa. Prokireri aramubwira ati genda. Ndagenda, fata umushoferi wanjye n'imodokari tujye i Kigali. nakoze uko nshoboye kugira ngo communication igere kuri general yamugezeho koko sa serivisi ziya kureba iyo two twa registre bava kamwe koko twari tukiri dushya kari gapfunitse dusubire dwereje nashyikiriza perezida Kayibanda amaze kukabona abwira procureur kava Uganda ati nk'uko umwanya turisohokera akora ibye arangije abifunga arongera araduhamagara arambwira ati wa musore rero ntugahereze undi kandi unzanire icyemezo kwa kamugezeho naragiye ya communication ndayikora banzaniye icyemezo ndagaruka yego ntabwo ari umunsi umwe ndagaruka nereka ko ubutumwa bwe nabushohoje nibyo
ubwo butumwa Perezida Kayibanda yoherereje Perezida Habyarimana mwigeze mumenya icyari gikubiyemo
twebwe twa yadusabye kumuha umwanya turasohoka ubona twe dufite inzu twari ducumbitsemo ntacyo byarashwe ubutumwa uko nabujyanye nuko nabutanze
ntabwo nta kindi yongeye kumva kuri ubwo butumwa
ariko cyumva urumva Perezida Kayibanda yahereje General Major Habyarimana ubutumwa ariko kumva yahereje n'ubusa
ikindi twijeje abumva ijwi rya Amerika niriya baruwa wasanze kubera ko uri mu bantu bageze mu biro bya Kayibanda nagira ngo wongere wibutse abayumva ijwi rya Amerika ibyari bikubiye muri iyo baruwa ya Kanani
ndagira ngo nisobanure gatoya ntabwo ari mu mutamenwa n'ibiro Perezida Kayibanda yari afite iwe mu rugo ntabwo ari kofurufu oya n'ibiro ibiro pije ibye uretse ngo kuko ari we wagiraga urufunguzo rwe n'umukozi w'umusekereteri wakoragamo ngo akahakora amuhagarikiye yarangiza akongera agafunga ibiro bye iyo baruwa rero yanditswe na Kanani ntabwo ariyo yonyine harimo n'iz'abandi nuko yo yari ifite imvugo yayo idahuje n'iz'abandi izindi
tubwire
ngo mbe narafashe textuellement ngo byari bimeze kandi byanditse gutya ariko
tubwire ingingo z'ingenzi
Kanani yagiraga inama Perezida wa Repubulika ko akwiye gufata ibyemezo byabo yitaga ibirura uko na wabyumva gusomye iyo baruwa kandi byari bitomoye uwo Kanani yari mu gihugu mu karere k'ibirura ibirura bishobora kuzabarira abana akababwira ati nyakubaha Perezida ibi birura nutabifatira ibyemezo ingamba zihamye uzi neza ko tutazahungira i Burundi uzaba ariyo ntituzahungira i Bugande uzaba ariyo ntituzahungira i Congo uzaba ariyo ati hari umukuru w'ibyo birura we rwose wari ukwiye kumwambura amapeti yose wenda ukamusigira ibya kaparaje ati niba udashaka kumurekura ukamuha minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu arakomeza amubwira uko yafatira ingamba ibirura bikomeye akarangiza amubwira ati nyakubahwa numara gusoma iyi baruwa uyice hatazagira abayigwaho mu magambo ushamake n'ibyo
François Burasa umutumire wacu w'ibanze muri iki kiganiro inshuti mwarimu duteze amatwi aha niho dusoreje ikiganiro twari twabateguriye kuri uyu munsi hamwe na Etienne Karekezi wa gihagarariye nshimire François Burasa wemeye gufata umwanya agasubiza ibibazo byanyu nshimire namwe mwakunganiye mutanga ubuhamya namwe mwese mutanga umuganda wo kubaka amateka y'u Rwanda rubabereye mwese mbashimiye kuba mutega amatwi ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana murakarama.